Kizabarimbuka regera bapfa bakize ibyaha n'urupfu rubi shaka bazimiye byutsa baguye menyesha bose ko Yesu akiza Kizabarimbuka regera bapfa bageze kwa Yesu wabakize abamushungera nabo nabanga ategereje abihana neza bahatirihane bizere Yesu ujye ubasabira ngo bakizwe Kizabarimbuka regera bapfa bageze kwa Yesu babakize tuza bazimiye bekuzuyaza bareka irari ridakwiriye none ubakabure bisubiremo bagarukire uwabacunguye Kizabarimbuka regera bapfa bageze kwa Yesu babakize Kizabarimbuka yaragutumye kanda kubashisha uwo murimo bose ubayore mu nzira ntoya menyesha indushyi ko zaruhuwe Kizabarimbuka regera bapfa bageze kwa Yesu babakize Kizabarimbuka regera bapfa bageze kwa Yesu babakize.